It is an entertainment.
SemyonPlay.com.
So what dambe, wanna go kumpauka, wakem bobali zindauka. So what dambe, we kupusa ula, wakem bobali pusa uka. So what dambe, wanna go kumpauka, wakem bobali zindauka. So what dambe, we kupusa ula, wakem bobali pusa uka.
I started from zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, till to the top, I bring the breeze. Now the sizzling, let's hit the club that I feel the most. Teacher echo more shots, kulibaza enda kunyumba. I feel the groove from outside. I check my ID, got issues with the bouncer. Yala kosako, twala chita sha. Then I still young, zazi panga div. Munga uja iv, zafa kama ziv. But isi waza ziv. But either ways, me and Nasty got this game a lot.
Watambe, wana kukumpa uka. Wakembo bali zinda uka. So watambe, we kupusa ula. Wakembo bali pusa uka. So watambe, wana kukumpa uka. Wakembo bali zinda uka. So watambe, we kupusa ula. Wakembo bali pusa uka.
Piki piki na piki doli, nakasanga na piki doli. Valid waka buto nomba na bacha. Imi fuwali de apena, ukwangala kuchena. Imi vele ya bupuba hawe mwandi mwimpenya. Akatundu very nice, whoop one plain sight. You know deep down your heart that ends right. You see gas take it easy like my girl Brisky. Ifwe tutinale, sata tushimba nefikesa. You better come correct or you regret. Wanyantunga feel for lili apaka lkose chikali kulida. Wanyantunga feel for lili apaka lkose chikali kulida.
Watambe, wana kukumpa uka. Wakembo bali zinda uka. So watambe, we kupusa ula. Wakembo bali pusa uka. So watambe, wana kukumpa uka. Wakembo bali zinda uka. So watambe, we kupusa ula. Wakembo bali pusa uka.
Started from sky, manje ni paka pons. Low cash, no drinks, once ni pama phones. Once again, squad is a change of venue. First stop, paka sport, paliko menu. Order one plate, koma tilipo four. Mweti za endela bond, if you like over so. Turn up, kakiu me quickly. Pangapo ka whiskey tips, mpaka na dizzy. Kupanga pochi bwenz na wakangono. Sindi se my friends, but pali glen ni nomo. Lolo na kabievya kamu fomo. Ziko mama show, stingene sangamu gomo. Next thing, nevu chei katigwila. Dance floor chifuile chea onelako. DJ chuoneka aiziva. Tika punda selecta abwezapo. Young and reckless, party founders. Favorite place, paso golo pa counter. Blackout tumozi azima wa bouncer. Tiribezo osha wa bouncer. Shots!
Wana kukumpa uka. Wakembo bali zinda uka. So watambe, we kupusa ula. Wakembo bali pusa uka. So watambe, wana kukumpa uka. Wakembo bali zinda uka. So watambe, we kupusa ula. Wakembo bali pusa uka.
Zemgameplay.com.